musumba wango mulokozi atande kakulumwa wadde okwetaga oyo ye mukwano wange naku zonna kamu omulamu gwange bonna bukozese Yesu ya musumba wange era setagega wembera mukusobelwa asanyusa wanziza mu amanyi mukulabe naku nze sirina kyenne gomba ngali wamu nange Yesu ya musumba wange era setagega wembera mukusobelwa asanyusa wanziza mu amanyi mukulabe naku Zesirina tene gomba ngari wa munange Asize amafuta kumutwe gwange ekikompe kyange kijjudde era nga kiyiwa obulungi n'ekisa kye binabanga nange Yesu ya musumba wange era setagega wembera mukusobelwa asanyusa wanziza mu amanyi mukulabe naku nze sirina kyenne gomba ngali wamu nange Yesu ya musumba wange era setagega wembera mukusobelwa asanyusa wanziza mu amanyi mukulabe naku Sirina tende gomba ngali wa munange Sumba wange era setagega wembera mukusobelwa asanyusa wanziza mu amanyi mukulabe naku nze sirina tende gomba ngali wamu nange Yesu ya musumba wange